HighLifeNG.com.
Seliwe, seliwe, seliwe. Usina wata lulu lo, wano ti madu gali.
mmadụ ghere ụlọ melụ ndị mmadụ achụrụ omenaka ugolarị ruo onye ụlọ isi o si na nwata ka m jude gị ezoyewuo ụlọ niile a ọ bụ esteti o maka n'ụlọ kale zila kale o si na nwata ịkarị gị egwuo ife onye na-eme na n'ụwa ya ji isi ike ekele ife ndị mmadụ ga-ekwuo ekwekwala ka ị bụrụ ogbenye na n'ụwa zọba iso onwe gị o maka ụbịa ma chọga ogbenye na nfuju anya ọjọlọnjọ mmụọ bụkwụ soluru chetiri pọvati tụfiakwa ya ga ndị ligaba filipin ihe ihe obodo mika honie onye jelu mba ojese mba wee bute ike onye jelu mba wee jese mba wee nata o igbo ka ọlụnụ ya aka igbo ka ọlụnụ ya aka o asị m ka ọlụnụ ya aka maka na ọ dịla mfe o jere mkpa buru ike nata asị m nke onye nwụrụ ka o ji aba nke onye nwụrụ ka o ji aba ife onye buru ike bụ chalụ ya ife onye buru ike bụ chalụ ya maka ọdịla izi ma ncha o si na nwata ahị
Kazakhstan nwoke malụ mma kalie nwanyị chukwu
go see you. Give me my dancing, dancing. Oh, you're in Thailand. Come on, kill it on Franco. Oh, you're gonna come on. Oh, you're on the Caribbean. Empire man on a Cambodia, one them, he was all you know. Kamukela no dog, Masi Chidalu, women are foreign dossier, Nali Moset, number one who gave you. Yes, are you, my dear Macau? You sure you go foreign dossier, boy, you never went in. And I don't even know. CEO Breeze BN on a global venture. They will be the care for electronics. You should need to some proof. Boy, I never went. Who's in a water car? Call a logo. Who's in a water sim cane? When you're bad at today. She the better. The great chip priest. When you're good. But when you give me a robot, we bubble for my. Yeah. But when you give me a leaf, we bubble for my. Dibiendo mofu makana pokwa fa nevu. Kamukele, kamukele ya kusinashi. Onyego, odogu na Thailand yo. Deshe tuwisi yangi kamuna po. Inanuke hunada o. Kuzolu na kunebu o. Yo 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 yo. Kuzolu na kunebu o. Seliwe Usina wata lululo wadundi madugari. Halululo ngeba lundi madugari. Ulo menundi madachulu menaka. Ukulani ronyulu isi. Ronyulu isi. Usina wata kamuju degi ezo yungu. Ulo nila obu estetu. Makanulo kale zila kale. Usina wata ikadigebu. Before you name and I know why I did seek it. I can live in the mud to get poor. If a boy like a poor boy, I know why. So we so work you, my poor damn joker. No boy, you're not for joy. Say no to poverty, or your lunja. Say no to poverty, or your lunja. More because so you reject the poverty. To fear what? You can do the Gabba Philippine. Yeah, yeah. Obodo make a honey. Unye jelumba o jesamba we butike. Unye jelumba we jesamba we natao. Ibo kolo no yaka.
Highlighting the call.